hofu haikwamishi kwetu chapa gas na umahiri tunatupilia mbali hofu haikwamishi
tuendelee na kazi kwa ujasiri ubunifu na kasi nje na ndani.
Tena za viwango
tujitume tufikie malengo tushikane tuongeze na mwendo
wetu chapa kazi na umahiri tunatupilia mbali hofu haikwamishi.
Tujitume zaidi.